kulala nyumbani watoto wako na mke wako anasema kwa nini ukipata wewe kweli uwaze rudi nyumbani zikiisha hapo sasa una rudi nyumbani eski akili vrema watoto wako siku hizo amevuguza shuleni mama yako ni mgonjwa kule kijijini mdogo wako siku hizo ameatarika hapa mjini familia yako imeteseka kutafuta mjini hawakuone hawajui wapi ulitembelea eski akili vrema zolo zolo sasa hivi wongi rudi kunyumba rafiki yangu uji kazongoze yako kunyumba watoto wako hapa kesho na wasije kushinda mke wako anasema choka na hiyo kunyumba amepanga jinsi atarudi wabo kunyumba eski akili vrema eski akili vrema
zolo zolo
oui monsieur
zolo zolo
oui monsieur
zolo zolo
oui
ouais zolo zolo Zola Zola
Oui monsieur
Zola Zola
Oui monsieur
yeah. Zola Zola
yeah. Yeah. Oui yeah.
Ouais Zola 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 Zola
Oui monsieur
Zola Zola
Oui monsieur
Zola Zola
Oui monsieur
Zola Zola
Oui
Ouais Zola Zola
Yeah Yeah personazo Mwenzangu wewe ujikazo jipange mtu mzima Unaribu pesa kama we msenge jenga nyumba Tulizana kama vile milenge Hii ni kazi Itaisha utarudi mlenge Habari yako Inasikia kuwa ushalange Zolo zolo eh? Eski akili vomo Ishauri Mina kupa na nisikilize Ukipenda
Ukipenda
Bali no ukipendo batae Kwe rafiki eh. Mina wewe kweli tunajuana Tulisoma eh. Tukaishi mimi nawe vizuri Hii kazi Sipatije bazimu Eski akili vomo Eski akili vomo Ujipange Mujikazo jenge yako familia Zolo 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 zolo
Zolo zolo
Eski akili vomo Eski akili vomo
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui
Ouais zolo 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 zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui
Ouais zolo zolo
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui monsieur
Zolo zolo
Oui
Ouais zolo zolo
Master Bishako Papa Elvis Babu Majinya Chris Bernard Bati Sikia kaka burudani kazuri sana Sikia akili vraiment